Akakubo kali, akakubo mwena italuri. Rena toka kuluse, olwamponya. Nonya kakubo kali, akakubo mwena italuri. Rena toka ku Yesu, eyamponya. Jagala, jagala. Jagala kumulaba, mera jagala kumulaba. Jagala, jagala mukwateko, jagala mulabeko. Yesu jagala mukwateko. Olusoro, nonya, nange no. Yagala kakubo kasebo, yagala kakubo kadadi. Ah, Yesu Lokola Don't let go.